qaar ka mid ah shacabka Iran ayaa jimcihii ku dhawaaqay hadallo ay ka mid yihiin dhamaadka Israa'iil saacado uun kadib markii uu soo baxay wararka sheegaya in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Israa'iil in ay duqeymo ka geysteen magaalada Isfahan ee ku taalla bartamaha dalkaas. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa ka gaabsaday in uu xaqiijiyo in Israa'iil ay hore ula wadaagtay Mareykanka ka hor intii aanay weerar ku qaadin Iran.
I'm not going to speak to that, except to say that the United States has not been involved in any offensive operations.
Ma doonayo in aan arrintaas ka hadlo. Waxaan se keliya ku sheegi karaa in aanu Mareykanku ku lug lahayn wax weerar ah. Diiradayadu waxay saaran tahay in aanu hubino sidii ay Israa'iil si fiican isugu difaaci lahayd, iyo weliba in xaaladda la dejiyo. Weerarkii ay Israa'iil ku qaaday magaalada Isfahan ayaa ahaa mid la filayay, waxaana ay u badan tahay in Israa'iil ay xogta weerarkan la wadaagtay Mareykanka ka hor intii aanay qaadin. Ahmed Fuad Al-Khatib oo ka tirsan Machadka Atlantic Council ayaa qabaa.
The Biden administration understands that Israel needs to do its own version of face.
Maamulka Biden wuxuu fahamsan yahay in Israa'iil ay u baahan tahay in ay qaado tallaabo keligeed ah oo ay kaga aargoosanayso weerarkii Iran, taasoo ah mid ay sumcaddeeda ku ilaashanayso. Si taas la mid ah ayay Israa'iil u fahamsan tahay in Iran ay iyana qaado weerar ay kaga jawaabayso duqeyntii bilowgii bishan loo geystay safaaraddeeda. Iran ayaa Israa'iil ku weerartay boqolaal ka mida diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada riddada dheer, taasoo muujinaysa awoodda dalkaas. Madaxweynaha Iran ayaa jimcihii sheegay isaga oo aan soo hadal qaadin weerarka Israa'iil,
iqdaami daruuri laazim wahdat bakhsh
in la duqeeyo Israa'iil waxay ahayd lama huraan, arrin waajib ah oo lagu ilaalinayo sharafta iyo awoodda qarankeena. Inta ugu badan diyaaradihii aan duuliyaha lahayn ee Iran iyo weliba gantaaladii ay ku riday Israa'iil ayaa laga hortegay intii aanay gaadhin bartilmaameedyadii ay u socdeen, iyada oo ay arrintaasi iska kaashanayeen Mareykanka, Ingiriiska iyo Urdun, taasoo keentay in aanay khasaare nafeed dhalinin isla markaana ay geystaan burbur aad u kooban. Weerarada Israa'iil ee Iran ayaa sidoo kale u muuqda kuwo xaddidan iyada oo aan la ogeyn khasaaraha ka dhashay. Madaxda caalamka oo arrintan ka hadashay ayaa sheegtay in ay arrintu intaas ku ekaato. Guddoomiyaha Midowga Yurub ayaa sheegtay
is absolutely necessary that the region stays stable and that all sides refrain from.
Waa lagama maarmaan in gobolku uu xasilooni helo isla markaana ay isxakameeyaan dhammaan dhinacyadu. Labada dhinacba waxay u muuqdaan in ay ka fogaanayaan in ay xaaladdu faraha ka sii baxdo ugu yaraan xilligan la joogo, sida uu qabo Brian Katulis oo ka tirsan Machadka Bariga Dhexe.
Maybe what will happen in the next phase is that Iran and then Israel will go back to what has been their shadow war, which is attacks through terror attacks, proxy.
Waxa laga yaabaa in hadda wixii ka dambeeya in Iran iyo Israa'iil in ay dib ugu laabtaan xifaaltankoodii ka dhexeeyey ee ay isugu adeegsan jireen weerarada argagixiso oo la soo abaabulay, jabhado la isku abaabulo iyo dilalka qorshaysan, kaas oo ay inta badan Israa'iil ay ku bartilmaameedsato saynisyahanada Iran ee ka shaqeeya hubka nukliyarka. Waxaan u malaynayaa in ay taasi noqon doonto meesha ugu habboon ee ay isla aadayaan. Waxaan u malaynayaa in tallaabada ugu xumi ay noqon karto xaaladda oo faraha ka baxda, taas oo xataa dagaalka toos ugu soo daraysa Xisbullah oo ka dhisan Lubnaan. Weerarradan rogaalceliska ah ayaa dabka ku sii shiday xaaladda gobolka oo markii horeba holcaysay, taasoo ay ugu darray dagaalka Israa'iil ku qaaday marinka Qaza. Biden ayaa ku guuldareystay in uu dabada ka riixo heshiis xabad joojin ah oo laga gaadho dagaalka Qaza.